Waliwo government ya ferengi yamba Mukulunga myokukunga n'okuzimba Naye ngeri bano gye batasiima Sirabanga nonyako kunjozayoza Ekimu ne kuwiriyamu okibuuka Bamuyisaako amaaso Yali yakoloobya akalo ka Buganda Nebula ya mukono akasobola osiimibwa Bamugeswa zinigokoze bulungi Okubikwirwa n'omanya kikyendi Kuba nawekanye erinnya lya kitamwe Ate nga nange wennyimiridde era yanteekawo Byenkwasaganya wadde kale bingi Gwe bw'otuuka mba mbiwummuza olumu Nga obwatuka enseeka ate bwatafeesa Mwana wange nsanyusa okulaba ogamba ki
Dala nino bulumi Ensi yampakidde mu kutia Njula na kwevulunga mutaka dunia Ebibuuzo byenkala katangabika Mubirabo gye tumeketera obulamu Teryalivaayo nakulungamya paana Mpozi okukutega ebijujulu okukulya N'okuwaniriza bakunone mu ssente Mwe muzeeye ensi mwakola mutyo okugiyitangamu Nga buli mutendera guliko empenduzo Zeene ekirevu bwe kyajja ne kimmaamira Obye kyasomboola nkumu
Tekukunyumizibwa okulabye Oli wagambanga nti otulo twambuze Kikyomusuubiza ate okwebaka n'ebiku Ebizibu ebirasaliza nnyumba Ebyakyama ewalupale eri eyajjuuzi Nze n'okutambula bwe nnayogeza Togamba nti empeke z'omutwe ziba zampeddeko Iye ate nabasiiba mu kkooti Si be baba basingayo okuwoza Abasomesa eby'obwasenga obbula watudde Weewuunya batabasanga ogatta empeta Ebintu ebimu byakuwewa Ababbanka tubatereesa siringi zaffe Bone batulowoleza obubbi Empandiiso kye kiziba tuzza emigo waddala Ye ate ne kikabisa akayoga Ng'ebisolo byonna byebasa ettumbi Okikwanaganya n'ekyesulisa ekinyira Kitubeza n'endali ku nsonga ezimu Munnange ebbula ly'enku zino Terikusindiikiriza ng'ofumba emirawo Eriiso ly'omukulu bwe nkulengezekire Eby'okuluwanjagira n'obyanula
Mbaganza we bagenda Buli kadde ngwa ku nkwayajo Atenga n'emikwano kufuna liberawo ng'oyo talina na kyanoonya Bakutuma olulagala olulamu Mu ntembe eyakubidde omuzira eno Eby'obufumbo kambireke N'emikwano nyirabe bulabe nsirike
Gumaba kwetoolodde sibangu n'akamu omutuufu ono omujja ku mwezi
Ola naye siringisa okuwera Muli bansi nange kati mwentetekanyiza
Bitwakuŋŋaanyiriza ebbanga eggwanvu ky'oyagala obifunira mu wiiki
Ye kati ebizibu byenfuna mbiroopewa nga basamize n'abasumba batutikkula okufa
Empiso n'ekikwaso lwa kufaananya emimwa naye enkozesa eyawukanaawo